Nimefunga macho nikijaribu ta kumeditate. So hard nahitaji lazima ni concentrate. Nilopitia janifundisha mi kuhesitate. Siwezi lazima Gucci ni kama homo pako fresh. Yes, sometimes lazima force ndo tusue. And that's the way you learn how you gotta do it. Kuna wakati unaweza hata kuwa insane. Mana kuna wako blame, it's a shame. Bora tuchubue. Smoking them doobies tunahitaji hata ku get away. Tukiwa maskani tuna imani we gonna find a way. Time to get money nyumbani wa eat my niggas grab a plate. Washikaji natokea street, that's why we never scared. Living the life here, you know we never tap out. Tukiwa studio is booming like trap house. The life we choose while I tujui jinsi ya kuchase clout. Walking day night till we pass out. Kicheki home hakujawahi kuwa sawa. Ukiwa mzembe ndo unaweza kapa gawa. You gotta learn how to fly bila mbawa. Cause wengine walishia kula madawa. Kiniona natoka ghetto na kwenda ghetto. Maisha ni rap do mana tuje kusero. Living this life can't even fucking describe. Matter of fact even when it's sunshine it ain't yellow. Jua linawaka tovai kapero. Alinitata squeeze ni lucky ni kama ghetto. Naona hizo kwa umameno. Mambo yapo tight inabidi kuthrive. Feel you survive tu kama camo. Naya maneno ni zaidi ya kwa juu ya instrumento. Mana kachanisha data naza kutafuta menu. Na hali yangu ya maisha najua mwenyewe tu ninapoka. Manapo hapa nina demo na karibia kusa. Mtu mwingine geza kuikata. Look around my city lipa kulia da. A lot of niggas from here kufanikiwa. Na hata alofanikiwa is clear they went through a lot. Na huwe mando kwanza na ingia 25. I wonder how it's gonna be like if gear 35. I gotta make a move, I gotta do this now. Niggas in bear, nika snooze, nita fool a clown. Baby mama ana complain. Chumba kimoja cha kupanga na baby's on the way. Minajipanga tu ili mamba tunyoke. Ila ye kuna wakata na isi kama mina play. Nambia bae just wave, usache kupray. Cause hey, usonetu watu na slave kwa soko happy. Watu na voishi these days, ni zaidi acting. Sometime na vidi wishi ka slave, mamba we safi. Tongo records, baby.